Once upon a time, he had this yake. Kama mziki mtamu, kwenye speaker yake. Kufunziwa rhymes, kwenye sound yake. Mikato michuzi, mwenye utash wake. Wanataka kukompuza, penzi langu kwako wanakesha na miruza. Wanaketi vitako mikutano ya kipuzi. Mindo nyota yako kama jana kama juzi. Yeah, do michapo mi super duper fly. Kichupa cha duka umeni nyonga kama taa. Kush meditation na jifeo kura dra. Ha ha, hey say, hey butterfly. Ha ha, mame chikita we mrembo wewe. Tingisha ting, body lako wewe. Kimbiza, ha ha, kuna kama wewe. Kimbiza, kimba kute, mwah. Beautiful, hello mommy, beautiful. When do I need your love? Baby, give me some more. Baby, give me some da 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 da. Beautiful, hello mommy, beautiful. When do I need your love? Baby, give me some more. Baby, give me some da 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 da. Hello Miss Carolina, hello Abby, hello Emily, hello Christina, OG, sio kama zile prefer, zile za kutoka China, yeah, special mbaka jina, yeah, bako jambo zina, love me, Mr. Bombastic, very fantastic, ukilala na stick, hey, sex lady, hey, sex baby, I'm a booty long way, go down baby, let's get it on. Best rock, baby. Chikita, we mrembo wewe. Tingisha, body lako wewe. Kimbiza, hakuna kama wewe. Kimbiza, kimpa, kute, mwah.